I'm at zenbury.com. Super vibe.
Big in my sound, yeah, the sana. May I see the stand up?
Yeah, you can see louder, yeah, yeah.
Especially in the mix.
One people generation. Baby mama, ziwandi kulengeza, zogule meza, ziwandi kutengeza, cholinga changa, nchukuchukale bewanga, nifuna zigolo sele, ziwe zodi wendiwe wanga, you can do me like a controller.
Kila sifa mina kupa, sijamona kukufika. Na si mama, kati kati ya umati, navua shati. Wenye mganga da ya kubali yako masharti. Saku mambili niwe home, yote sawa tu. Simu zako nisizipoke, yote sawa tu. Ndugu zangu wakifika home, nisiwape atendi. Wewe upendi, yote sawa tu. Bebe niku bebe, niku bembeleze. Kwenye dance flow mina wewe tukacheze. Cool down bebe, ni bebe niku bebe, niku bembeleze.
Nima, yeah. Chipilikiti mutu waima selo zangaso zaima zelo ndipilikiti wayambisa chipilikiti mutu waima selo zangaso zaima.
www.amadzambiri.com